Jeremiah 21 verse 1. Izwi lafika kuJeremiah livela kuJehova ekuthumeni kwenkosi uSedekiya, uPashuri indodana kaMalikiya, noZefaniya indodana kaMahaseya, umpristi kuye ethi.
Verse 2. Ake usibuzele kuJehova ngokuba uNebukadinesari inkosi yaseBhabheli usihlasele, mhlawumbe uJehova angenza kithi njengazo zonke izimangaliso zakhe ukuba akhuphuke asuke kithi. Verse 3. UJeremiya wathi kubo, niyakusho kanje kuSedekiya nithi. Verse 4. Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, bheka, ngiyakubuyisa izikhathi zokulwa ezisesandleni zenu enila ngazo nenkosi yaseBhabheli namaKhaledi anivimbezelayo ngaphandle kogange ngizibuthe phakathi nalomuzi. Verse 5. Mina ngiyakulwa nani ngesandla esiluliweyo nangengalo namandla nangentukuthelo nangokufutheka nangolaka olukhulu. Verse 6. Ngiyakubashaya abakhileyo kulomuzi, abantu nezilwane bayakufa ngesifo esikhulu.
Verse 7. Ngasemuva usho Jehova, ngiyakunikela uSedekiya inkosi yakwaJuda nezinceku zakhe nabantu abasele kulomuzi sifeni nasenkembeni nasendlaleni nasesandleni sikaNebukadinezari inkosi yaseBhabheli nasesandleni sezitha zabo nasesandleni sabafuna ukuphila kwabo, abashaya ngosiko lwenkemba, angabasindisi, angababukeli, angabi namusa kubo.
Verse 8. Uyakusho kulaba bantu uthi, usho kanje uJehova uthi, bheka ngibeka phambi kwakho indlela yokuphila nendlela yokufa. Verse 9. Osala kulomuzi uyakufa ngenkemba, nangendlala, nangesifo, kepho ophumayo aye kumakhaledi anivimbezelayo uyakuphila, ukuphila kwakhe kube impango yakhe. Verse 10. Ngokuba ngibhekise ubuso bami kulomuzi kube kubi kungabi kuhle, usho Jehova, uyakunikelwa esandleni senkosi yaseBhabheli iwushise ngomlilo. Verse 11. Yisho endlini yenkosi yakwaJuda uthi, zwanini izwi likaJehova lokuthi. Verse 12. Ondlu kaDavide usho kanje uJehova uthi, yenzani zahlulelo ekuseni nophulo phangiweyo esandleni somcindezeli, funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo kushise kuze kungabikho okucimayo ngenxa yobubi bezenzo zenu. Verse 13. Bheka ngimelene nawe wena owakhile esigodini, wena litshe lasethafeni, usho Jehova, nina enithi, ngubani uyakusehlela, ngubani uyakungena ezindlini zethu na? Verse 14. Ngiyakunihambela njengezithelo zezenzo zenu, usho Jehova, ngiphembe umlilo ehlathini labo, uqede konke okungakhona.